onye ọmọ na Mozambique, David Alafufu, ọkwa ụnụ na n'olu ihe ogogo, tupu Chukwu ebinye n'ike, ewuji m wee ebi Mozambique yo, onye mụ ebi 5G mọdi yo, onye mụ nji aka metalụ onwe m, na nke ikpeazụ a akụkọ gị ka na-akọzi yo, ebi 5G mọdi yo,
electric mọdi yo,
ebi 5G mọdi yo,
electric mọdi yo,
ike ibu na nke ikpeazụ abụọ,
electric mọdi yo,
onye mụ bụzi ike gị ike,
electric mọdi yo.
Ọ bụ na mụwa Odogwu, amụọ n'Odogwu, ụbọchị amụ n'Odogwu, nwanne m nji nji na-eji maka rie na ọnụ ga-adịnụ, a sị m ngwọrọ ịga dị ebe niile, ewuji m wee
ọkwa ego na-ekwu,
ewuji m wee
ọkwa ego na-ekwu,
ihe ogogo
ọkwa ego na-ekwu,
ọkwa ego na-ekwu,
ọkwa ego na-ekwu,
ọ bụrụ imekwe famba
ọkwa ego na-ekwu,
ego ji ọnụ
ọkwa ego na-ekwu,
ego bụkwa mma nwoke
ọkwa ego na-ekwu,
ewuji m wee
ọkwa ego na-ekwu.
Ebi Mozambique yo, Chukwu agosigo gị ike ibuzi kalili akali, ọ bụla ọnụ na nke ikpeazụ a Chukwu buli ike bịawa gbazụ, ego gị ibuzi elisi elisi,
ego gị ibuzi elisi elisi,
na nke ikpeazụ a
ego gị ibuzi elisi
oyo, ebi 5G money yo,
ego gị ibuzi elisi
elisi, CEO 5G group of company yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
electric money yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
because your money dey shop yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
nwa nu dey dey money yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
ezi nwa aya azụ mbe ise yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
unafugo mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu ebi,
mbe ise
5G money yo, ọba bụbu guzo nwa ọlụ ji eme ọnụ, egwu bụ ife m na-eti igbo amalugo, egwu bụ akala njebe ụwa
ohu,
na onyinye inye na ọmụwo, ụmụ Igbo egwu nneti ka eji malụ,
maka egwu mbunu ọdịnala,
egwu nneti na-amasị ndị
Odogwu,
voice mgbasị egwu mfabulu menu,
maka egwu mbunu
egwu mọka, voice kpọrọ obido gbagbọ mbọ,
Igbo
na-agba n'egwu,
maka egwu mbunu ọdịnala,
ebi 5G money,
Igbo na-alacha egwu
CEO 5G group of company, guzo n'etiti egwu ike,
Igbo na-alacha egwu,
ebi Igboza ego gị ibuzi elisi elisi,
ego gị ibuzi elisi elisi,
na nke ikpeazụ a
ego gị ibuzi elisi
elisi, ebi 5G money yo,
ego gị ibuzi elisi
elisi, CEO 5G group of company yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
electric money yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
because your money dey shop yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
nwa nu dey dey money yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
ezi nwa aya azụ mbe ise yo,
ego gị ibuzi elisi elisi,
unafugo mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu mmadụ,
mbe ise nwelu ebi,
mbe ise
5G money yo, ngwanụ ga mụ kelele ọlọ gị, asa ebi nwaanyị ọma o, precious baby o, ọ dị n'aka chi nwaanyị Chukwu, telu mmanụ kusolu na-ekele gị ololo, ngwanụ ga mụ kele ndị ọyị gị o, ka mụ kele ndị ji ego o, imife ji amalụ onye ji ego, ojide ego ndị ọyị ya ga-ekwe ike n'uwe, fajebe njem ebube sareni o, ka mụ kele eze siskomo, eze ndị ala Odogwu na Yangon, Odogwu na Cyprus, eze ọyị mụ Chukwu agọzi ego gị o, ngwanụ ka mụ kele chinemere oke nwa ndi mbize jebonu CEO Biba beba ina kumbori yo ye ujimu kamu kele no dogu she is on Oscar Benzillion CEO Doctor Square Technologies and Ritis Limited yo Benzillion unwa mbize jebonu
mbize wedu madu
Atans of Asia, Wobelem, one bagum born a China. You went Babul on your job. Atans, you put the wood. Atans, you did the kid. Come, who can eh? I can't who chat a bit. You go to Quadi, Aquapun. Udaguna, Pakistan. Even moon, I young to go get your giggle. Egum amala welele kamu gele no dogu izukishin onyamona india akwabata wanwe na lulio kamu gele nwe prophetic power money unwachukwu gbenyeliko kamu gele nwe Mr. Nani unwala haji mark george Deyin na ya o, shuku gozi wegi o Kamu gele no dogu Don skipo, onyama na Mozambique Yezo ayumu o, unwambi seje mekwano
o Mbise wedu madu
Kamu gele no dogu Akubis, odogu na Vietnam Akubis Odeguna Cambodia CEO I could be the cement you Sure as a man Kamu gele zo you Prince Akajaku Wanna Canada oh Iyo iyo go go Kamu gele she black you Oya mana Mozambique Wadi wolo gima Magana chuku sinige wego Magana chuku sinige bulike no Shukwe biye gogike, wane mu golibe Kamu kele zi wane mu Kamu kele wane mu Gobin Ivarist, godogu na saba Osulu mwweye, shukwe na gozi wanogiyo Kamu kele zi oyem Twinku na China Yes, your pot of money, Odogu gibu. Even din a melo muwa, Olisa gozi wano giyo. Kakuso luku begu, Egunde ti keji mano,
Maka egun kuno ote,
Egunde ti na masindi ogogo,
Igo na lashe egun kutata,
Voice pasi egun papulu menu,
Maka egun kuno ote,
Egu moka voice palo bido papo,
Igo na lashe egun kutata,
Igo na bane egun,
Maka egun kuno ote,
Every 5G money
go na lashe
CEO 5G group of company
Egun kunu ote
Fuso lune ti se wiki
Igo na lashe
Ebi mosa o Ego ki buzi elisi elisi
Ego ki buzi elisi elisi o
Nangi basu a
Ego ki buzi elisi elisi
o Ebi 5G money o
Ego ki buzi elisi
CEO 5G group of company o
Ego ki buzi elisi elisi o
Electric money o Because your money dey shock you.
Ego bi buzi elisi elisi.
Umwalu dey je monu.
Ego bi buzi elisi elisi.
Ezi umwa ayazo mbise.
Ego bi buzi elisi elisi.
Unafugo mbise mwelu madu.
Mbise mwelu madu.
Mbise mwelu madu.
Mbise mwelu madu.
Mbise mwelu baby.
Mbise
mwelu madu. Ego bi kajela kajela.
Mbise mwelu madu.